Imigaqo ebalulekileyo yentsholongwane yecorona. Nceda uhlale endlini. Hlamba izandla zakho qho ngamanzi nesepha ngokucocisekileyo kangangemizuzwana engama-20. Ungawaphathi amehlo, impumlo okanye umlomo ngezandla ezingahlanjwanga. Sukubamba izinto, iminyango okanye amaqhosha efowuni xa ungaphandle. Hlamba izandla zakho emva koko. Sukusondelana nomntu okufana nokubamba okanye ukuxhawulana izandla. Sukukhohlelela omnye okanye uthimlele esandleni. Sebenzisa ingqiniba okanye ithishu. Xa ugqiba ukuyisebenzisa, uyilahle. Uhlambe izandla zakho xa unakho. Gcina imitha engama-50 umgama kwabanye.